Jansi. So Resi boy, you my bang. Take a fix, say the terror is so mean. You man, Hindala mashai kala kunuma ya mwenso. Shiba. Fumia pa mwenso ni chapa wa kuita boss.
Shiba.
No fear, mo man, ni chapa ta wina. Take the fix, say the terror is so mean. You man, say the terror is so mean. Kunuma ya mwenso. Hindala mashai kala kunuma ya mwenso. Shiba. Fumia pa mwenso ni chapa wa kuita boss.
Shiba.
No fear, mo man, ni chapa ta loka. Take the fix, say the terror is so mean. You man, fix, say the terror is so mean. Kunuma ya mwenso. Shiba. Bale tukolea kuli nshimulowe. Kulupa kwa wala sumwa ni palowe. Nyebele lolo pa kafe ne nkwate. Kulupa kwa mpondi uchingufwe sweet tena. Mana you so sweet mumatumba. No fear mumane mumatumba. Defuanka wenga shimumbi. Spice kana mana derego. Komanda simi na King Deza. Kapandula na wari akalandanya. Kapende mopa kafe ukubakanya. Stata yena kubakanya. Hindala mashai kala kunuma ya mwenso. Shiba. Fumia po mwenso ni chapa wa kuita boss.
Shiba.
No fear mo mane ni chapa twa wina. Take the fix sell it tell it is to me. You man fix sell it tell it is to me. Kunuma ya mwenso. Hindala mashai kala kunuma ya mwenso. Shiba. Fumia po mwenso ni chapa wa kuita boss.
Shiba.
No fear, mo man, ni chapa twa longa. Take the fix, sell it, tell it, you mind. Take the fix, sell it, tell it, to me. Kunuma ya mwenso. Shiba. Neona kukanga kukwata mahali. Remove that fear, mo mutima wei. Wasamukiri kuyenda wanyi. Open your mind, kweri kumutondu. There's a love for your life. You can fight for a better tomorrow. Udiyala ushikumana. Ukashaka mihadi mayana. Kosi wasamukiri na mali. Debeti chako buhaya wani ni mali. Hova mani hake kula ke ama shoota. Kata na kwali kine ima shoota. Hindala mashai kala kunuma ya mwenso. Shiba. Tumia po mwenso ni chapa wa kuita boss.
Shiba.
Jansi. No fear mo mani ni chapa twa wina. Take the fix sell it tell it is to me. You man fix sell it tell it is to me. Kunuma ya mwenso.
Ikish.
Hindala mashai kala kunuma ya mwenso. Shiba. Fumia po mwenso ni chapa wa kuita boss.
Shiba.
No fear mo mane ni chapa twa longa. Take the fix sell it tell it is to me. You man fix sell it tell it is to me. Kunuma ya mwenso.
Exclusive
Jansi.
Only
so Resi boy in my bang. Take the fix sell it tell it is to me. You man. Era Empire. Nix, hawa nyengedwe. Era Chirowe. Umonyasi na Chiroro up. Era Twin. No mwai cheze buroni. Chose Dizzo na Banks Mari. Taja fix sari tereri sumiri. You mind? 50 at the beat, yeah.